midowga ardayda koonfur galbeed ee Soomaaliya oo muddooyinkii dambe wadeen isbeddel cusub in iyo kasoo biyan hoggaanka ardayda iyo waliba magaalada Baydhabo ka goobadeena doorasho oo ku qayb galeen dhammaan ardayda walkubardaasa iskuulaadka magaalada Baydhabo gudoomiyaha midowga iskuulaadka Baydhabo madax ku dareerta baxda walbarashada iyo marti sharaf kala ankoreen waliba ujeedka la kulayay doorashada ku hadalana hanuqmade musharaxiinta yoona balanqaadeen iyo ardayda walangobada doonaan
waxaan balan qaaday insha Allah qodobka koobaad inaan isku xiro midowga ardada koonfur galbeed dal intibad kaliya ma ahan markii la yiraahdo way kala baxaan Soomaa gabar gabar la qabo gabar la soo farso ama xaaladu waa arday markii la yiraahdo Mareykanka tii laga soo qaado qof digil imir fala wax ka barta leeynaaya ka soo qaad hada bakool tagto arday aad buuxda Muqdisho tag arday aad buuxda Garoowe tag arday aad buuxda Kismaayo tag Dhuusamareeb tag meel walba Soomaali ila dunida joogta arday digil imir fala gama weysana saas limida waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah digil imir fala ardaydaana isku xiro qodobka koobaad gobolada ah isla qodobka koobkaas aniga ku dhex jira waxaan ka furi doonaa haddo Ilaahay raali ka noqdo degmo walba xafiis u gaar ah degmooyinkaas haddo Ilaahay raali ka noqdo kaliya lama sugi doon degmadan Baydhabo
ardada sharafta leh wiilal iyo gabdhigeekan isjaro meelon tahay kooyeen oo geeg hoggaan doorad dooran ada iskuula mesela ay tigeek wafaha ka aamini iskuul godoomiya ka holi godoon wal qabad le oo karta le oo hooday may buu ahaa ilkiin dibini may buu meel feere dhigta door adoora le keri masuulada gaadi kullu kum raa'in wa kullu masuul la raayati ardada geega qalan joog yaaminen barada keeda dooran ugaaya taye maybuwa ma hinjeediyeen dadka ergid ee geeg gabdho iyo wiilashiban is jaraan oo inta ku wayan aan hadalkay ma badi doona sidagii liis sidagii ogdin walbadan may ka hadal doora hadii aan i dooratan balangaada mas ka badi doon ilaan walaadiib tabartan ay noolay gurbuga hadii walaa tabartiisan ay la fadheedeba wal tabartan ay noolay siin iyo qofsi doonta horta ma sheega doon sidde kelba bese ayaa ma daasay siin balangaada waan horeeyni kale saabtima doonta sidiis ay ko dhawnaa meel ka goray dhegaana galay talo sidii dadka meeti leey ko hadii markaas ay geekna siibkeena la isugu kuma yaamintaan oo ay dooratan mayba balan hortiin gaaday maamulyaadkii dheegahaana midaynta ardada intii ku shaqay hadii isimi ku shaqay tan shuruudo taa
dhanka kale waxaan ku miday martida ku qayb galay ardayda ka bogaadeen iyo la shaqayaan hoggaanka cusub iyo dooradeen
runtii aadan ka faraxsanna in oo geeka doorasho xur iyo xalaal ee inta ka dhida insha Allah taala goob joogno unahana insha Allah dhawaayana inii ardayd haday masir sho ii ayo sho hadan iyo ku taladaano doorashada iyo lan walba cod shay us oo xur in ay insha Allah taala lanki us aan aragaw inii us doorada
fadana muhiimad ama waxyaabaha liinjeeda una dankaare wasaaradda barashada ku leetorta intee in lahayn taasi in sheegna lan dheegayna ma jarata wal dangare wasaaradda barashada kullata malah saas ku darang lang maallange beerul ku kijar wasaaradda barashada in shaqeeyo sanad dugsiid kala waatay far lawaati sadii la waatay far ha shaqeey maallange un hebel ma araana laakin maallan ba arnay sanad dugsiid ka shaqeeyna sheegnay wala us ka shaqeeyo un sheegni ba usiba an asfaham la faray hob asfaham wala way fayla tobni saagnan duruufta dad faan siyaasi problem leh waqtiga hob usiba ka fanziya
xaqiiqdii geeka waa maalin farxad badan oo eedan ka faraxsanna intuu no goob joog una kahana hadii wana maarna mas'uuliyiinta iskoolaadka private iyo public school oo una haqaban qaabiyani muddo dheer way siin kala dardaarmay ardayda midowga ardayda koonfur galbeed intii doorashadan si hufan iyo ka qayb galan